I see you.
Yeah, tada tada. Every day when I wake up in the morning, I fight for my dream.
Only God can judge me. Cha.
Mama, 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 mama. Yeah.
Mama, mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. I say, mama, don't cry. Children don't die. Be better to be homeless. Mama, 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 mama. I say, mama, don't cry. I believe we can fry. DJ Gotina to Mumbe. Yerusalem. Be better now, be better our homeless.
So marry our homeless.
Yerusalem. Be better now, be better our homeless.
Tanzania our homeless.
Bila mani na upendo vitenge tawala. Wazokuwa na alifu luange saka jala. Wapenda Mungu na waminu ange kesha kwa sala. Yo na unaje, isinge kwa sawa. Shetani ndange zilisha kwa yendo anapawa. Toa ubaguzwa langi sela makabila. Bila kwa panafasi fiongozo enyasila. Toto napoteza dila, mama napoteza jila. Na wama tumpe nani, nani tutupe mpila. Wazungu na makapu, wazima na wafu. Wakibizo na ngozana kama kundi la seyafu.
Cha! Don't worry. Everything's gonna be alright. Gonna be alright.
Mama, 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 mama. I say, mama, don't cry. Children don't die. Be better to be homeless. Mama, 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 mama. I say, mama, don't cry. I believe we can fry. DJ Gotina to Mumbe.
Yerusalem. Be better now, be better our homeless.
So marry our homeless.
Better now, me better our home place.
Tanzania our home place, home place.
Amani kwenye vita chochezi wanja. Palipo na giza Mungu anawasha taa. Napiga kabisa uzaji wa silaha. Kwa mataifa makubwa tulio chini ni kara. Siwe na tamam. Kinachotugombanisha ni madini au mafuta. Ugaibuni zombio za sakafuni. Baadhi ya mataifa kudidimia kiuchumi.
Burundi, put your lights up, Congo. Put your lights up, Uganda. Put your lights up, no matter where you're from. Put your lights up,
from Sudan.
Put your lights up,
Sudan.
Put your lights up,
Nigeria.
Put your lights up, no matter where you're from. Put your lights up.
Mama, 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 mama. I say, mama, don't cry. Your children don't die. Better to be homeless. Mama, 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 mama. I say, mama, don't cry.